Yeah, nigga. Nimetulia ndani ya Shining Records. Jackson na mwenyewe. Nimetulia na Prince mwenyewe. I'll see you. Best Rick. Jackson. Bila kusahau. Producer Billy.
So me tell them